It ain't over.
Yeah.
I'm me.
Okay, respect, not go respect, that's the payback. Na easy go to me as a cause chest go way back. Na come na you all into me and you go pay back. But I get to get no kitty hate, I will hate back. So please, stay on your land, nigga. I love phony you, you won't feel the pain, nigga. Mbili anza punzo, hey, I won't be the same, nigga. Sasa ebik tachongea, maybe the four figure.
My nigga.
Mana maisha ya nenda kasi na mtani na tunaho. Ila mapicha nenda dunia ni na flex na tuko bro. And this is serious, cause we ain't got time for just. Mana tasisi tataka pesa, tanataka twe on top. So kama wezi, there they go. So mnya mwezi, there they go. Kileto jinga mna mambo ya kichawi, there they go. Homni pendi, there they go. Mi pia skupendi, there they go. Kileta za kufimba na mambo ya kishamba, there they go.
Situ mekutana to town. Please don't act like you know me. Situ mekutana to town. Please don't act like you know me. Nigga shalako
kama unaleta mazoea.
Shalako
loko mmerigo, we don't care.
Shalako
huko kwa tunipi niku.
Shalako
utakwa ifishi mchana bro.
So please nigga, I just wanna take it easy nigga. Cause it mean him to peace, nigga. Na haiku wa rahis, nigga. Po hapa so rahis, nigga. Worry that ni rahis, nigga. Situ nachofanya kumba Mungu kukikucha. Mana natamani kutusikia tumekufa. Tukona mlango wa mafanikio natuvuta. Kumbwa na kubuka shuka lafo kumekucha.
Wakati mna akidondara. Huku mtani watu wananjaa. Kinoma nye mkila heni na majaga. Situ nachofanya na rekodi mango.
So kama wezi, there they go. So mnya mwezi, there they go. Kileto jinga mna mambo ya kichawi, there they go. Homni pendi, there they go. Mi pia skupendi, there they go. Ukileta za kufimba na mambo ya kishamba, there they go.
Situ mekutana to town. Please don't act like you know me. Situ mekutana to town. Please don't act like you know me. Nigga shalako
kama unaleta mazoea.
Shalako
loko mmerigo, we don't care.
Shalako
huko kwa tunipi niku.
Shalako
utakwa ifishi mchana bro.
It ain't over. Till so baby. I mean, we always do what we do, baby.